Allo yo,
Mantu Kuti Jirao,
call me Shali Superstar.
Pixel, Assista.
Kesho nikiamuka, nikiamuka. Sema kesho nikiamuka, mina tumai, ai, mtani kwa nafasi. Iwa simulie, vijana wasichana kina mama wote washangilie. Wakisikiza kwa radio, jana msafi kwa video. Mama and papa, happy make them proud. Why I say, mama and papa, happy make them proud. Hey boy, mpa opportunity, mpa kwa chance.
Nipeni nafasi nyingi, nipeni nafasi nijenge. Nipeni nafasi nyingi, nipeni nafasi nijenge. Ataka mi, nijina logo. Nipeni nafasi nyingi, ataka mi, nijina logo. Nipeni nafasi nijenge.
Minataka nipae, minataka nitambae. Kama nyota ningae, dunia nzima nitembe. Ni mazuri nitunge, kila kona nisikike. Nipeni nafasi nijimbe, waite masera niweleze. Nimekoma sianguki tena,
sianguki
tena. Niko rada sibanduki tena,
sibanduki tena.
Nimekoma sianguki tena, na tena. Niko rada sibanduki tena, na tena.
Chini mawazo yangu mimi ikanibidi nimehu muziki kwenye nyinyi mawazo kuyatibu dakitari kanibidi mimi niwaeleze
acha mimi niwaambie nyinyi
muipoke
acha dunia inipe nafasi
muipoke
kwenye milango jumba kachini
nipe nafasi
kijana mdogo acha niwe mimi
toke peke yangu.